edda ennyo mu nsi yaffe Uganda
yatandika okubuulirwa nga katonda si bantu ngeri maanyi gwa wetukuvunga
Simeoni Simaali emyaka gy'asitumukaaga ng'eyo
abantu bangi batandika okulokoka ne bakulembera ebibiina bingi
ebibuulizi bingi ebigenda erwanda eyo mu Kenya
ebyenkaaga abantu batandika okufuna amaanyi gwa wetukuvunga okukola ebyamagero
musambe eyo musanvu musanvu
sakitundu akati
abantu batukusaba nnyo
obudde mu nsi yonna
tubaza katonda olwezise
ebigambo
ebifaana bwe bityo
tusobole okubaza katonda ffenna
See you.